kyalo wasalawo kunjolonga nombuzabuza lwakojolimba wankyusa ebirowoozo walayi nabakwendeka eyali bwalali wansi bakikoye ku maso lwakojo samanya nti olikyuka ne mubange bonna ebinyiga bingi kyokka gwe naye ate toteesa amakaganga ogafudde ekirala lwakojo wansuubiza naye ate wannimba lwakojo n'omukwano gwe wansuubiza wapimako bupimite gwawera wampa byoya byonswansera nejjusa lwakojo newaka wafaanana bubiira bayo we wazika ekinnuma ndajja nannyo nga lwakojo tompulira nze nejjusa olunaku lwenakusanga lwakojo kati lwaki wannimba wekweka ne wange wasengukayo lwakojo sikyakulabako kiwanimba wekweka ne wange wasenguka yo lwakojo namuhirwa nasubwa omukwano gw'omunange weyaberanga omubwavu nga gwe munange oba olyawo lulikyokomewo okeko enegombe namuhirwa gwe manya owange nja kufuna ebizidalo nkuteeke ne mu byafayo ti namuhirwa gwe nonya olaba yaleeta n'entamu mbu mwafumbira wankyusa ebirowoozo walayi nabakwendeka eyali bwalali wansi bakikoye ku maso lwakojo nze nejjusa olunaku lwenakusanga lwakojo lwaki wanimba wekweka ne wange wasengukayo lwakojo sikyakulabako kati wanimba wekweka ne wange wasengukayo lwakojo
Kings on the beat.
Walai ya Mungu sigenda kunova bwalairo tyo nga kumbe wakati olinayo kakwate kyessaamanyekyo nze kale waffe twalina akagali laba bw'ontuuza mu bbaasi wansi bakigoye ku maaso lwakojo saamanya nti olikyuka ne mubange bonna ebinyiga bingi kyokka gwe naye ate toteesa wankyusa ebirowoozo walayi laba bwendeka eyali kwalali wansi bakikoye ku maso lwakojo